yeah. Mapenzi this one and only.
Wonder.
Yekisha maja na baki matope nele store jirudi. Nikudanganye tukifo ziko hotela so kwa staili. Mini liona tusingefika popote mana ukonyesha bidi. Kirombaya ukawarazi nini kose wape akina nani. Mina kupenda unajua nikuta fulai nikishinda kupumua. Mfano likizama jua smura ntaweka wapi. Sredifite kikozi nikibanjo tajua. Mapenzi maraza na uwana. Mfano likizama jua hey. But you don't care. How's your How's your yes, you don't care. How's your Siti kushinda na mbio za mapenzi mana vinga menzidi. Kushibira maji ndio misiwezi ila wewe tenbi. Chongo pesa mjini sario ukatepa na mabigi. Ndipo nikashindwa ligi kumuvuo nilinibidi. Ajapo nilijitahidi. Nakupenda unajua nikuta fulai nikishindwa kupumua. Mfano likizama jua smura ntaweka wapi. Sredifite kikozi nikibanjo tajua. Mapenzi maraza na uwana. Mfano likizama jua hey. But you don't care. How jani raha yako nipe. How jani yes you don't care. How jani raha yako nipe. How jani mambo maumivu nafuata mkono yeah. Hata chikwa naelewa. Wanda najua. Swanendo. Hii.